Wadani tamangi Squeezy Zeti again Usule unafura Sisalisha tukata Tukachoka tukachaka Mitai katukuza Usule tunafura Sisalisha tukata Tukachoka tukachaka Taika tukuza Ila sisi tunamuamini Mungu
Mungu nipe mafanikio Mausiano wape marafiki Nimechoka pesa nyazime Michezo nyazime Nikoba nyazime Nirudi mbea nkalime Shida zangu kusoni Zina kitu fukoni Paka kalala jikoni Kukajaba kulonda money Mpenzi na mapenzi Vete sitaki Niacheni Ngatele manyani
Usule tunafura Sisalisha tukata Tukachoka tukachaka Mitaika tukuza Usule tunafura Sisalisha tukata Tukachoka tukachaka Mitaika tukuza Tunamuamini Mungu
tu Siku zinaenda, toto zinaenda Bado siya jenga, sinataba isike Kuna muda roena nyuma Sina namna, nakose mbombe na shindikana Kumsaidia mama Shida ziandu ikusoni Zina kitu fukoni Waka kalala jikoni Kukajaba kulonda money Mpenzi na mapenzi Vete sitaki, niacheni Ngatele manyani
Usule tunafura Sisalisha tukata Tukachoka tukachaka Mitaika tukuza Usule tunafura Sisalisha tukata Tukachoka tukachaka Mitaika tukuza Ila sisi tunamuamu